Nifanye hii kama sifanyi tena kudedeki. Bobo, I'm taking bongo rap to the next levels. Mwambeni yule mtoto moto huu,
moto huu
haingi kamwe. Kitonga tacho kipata ni wifi. Kwa nacho kifanya katika round hii apati hata sale, mana nimeanza na plan B. Young king flow zao za kitozi zimekataliwa, ni uchafu kama kinga zilizovaliwa. Minataka kile kiti kilichokaliwa. Smendi mikuchana sana babu ndo nilipozaliwa. Sikie sasa, minazisaka chapa nikijikita kapuni na bonga na lamata. Najicholea mistari kisha ningie chaka, nkiludi na kamata na vyo vipenda DJ choka sanchoka. Sina muda kubishana na vijana fake. Kiniona na tajiri basi na pisha na bank. Mimi na wanangu kama samata na gang. Wezi kuleta stories za kimama mama but a point. OMG ipo, that's my dream team. Chocha rap bongo tulisha team. Matozi wana kujikuta wenda wazim. Dio na nida ilo minikuta na YG. Nshei kwa na lala studio na umbea pakuche. Save hamna shida ghetto mashuka meupe. Mama zako na niganda ganda kama kupe. Bada hii session enda zangu zenji kula pupu. Here come, marapa bovu na wafieka. Ukiona bebe kalipo na mimi nimejieka. Usholi stack uyana nitawacha nikizeeka. Na wala kisha nafungulia sound home theater. Yombe, calm down, relax, sit back. Mishabiki wa damu wa msimbazi simba. Kwa kukinukisha nimelikalisha kimba. Panya paka kafika cha kukushauri chimba. Tafika mpaka ulipo, fata pesa zilipo. Piga pini pande zote, haleluya wilipo. Blandi kubwa filipo, sitishwi na vitisho. Vina vimepangiliwa mwanzo kati na mwisho. Nafanya yango and got no facts to give. Fighting for my life to live. Nipo studio wana mwita wenta lente kato live. Shida yako weni wakitabo mecha kato tease. First heart, kapa leta hand, I'm taking a shot for lease. Go my back to back, he's back to back. He's back to back, for a party to pat. Keep it black in black, kula skid on black. Kula poka na kuleta blah blah to tack. Do matna nazid kufanya, nazid kusanya. Mnazid kuhanya, nazid kwa kanya. Mnanjia za panya, na idea za chanya. Mnaibia nkifanya, igana hii. Nikipanda chato nataka ni fall, wanataka niwe kama before. Hawataki nikisanuwe jo, minataka nizikamuwe flow. Seche paka wani kwa luwe low, misinaga maluwe luwe low. Kiwalani miniagiza do, sasa basi vya bule bule no. No, no, no. Shade, siku posti japo shopro stelo peji ina mambo mengi. Wekuwa mpole, I'ma take you off for your birthday. Madada wa mchini buwana, usuwape gambe. Utasikia hiyo ngoma kwa mbona pambe. Zangu mikuwa piga pini, you gonna come back. Juu ya beat ya bobo ngoma kambele. Yeah, here we go, here we go. Hili dundo madawa kulevya illegal. Sia wa uni tunafuta pesa ilipo. Haya sasa kama unavyotona, here we go. Like I'm first car, preach, preach, like I'm pastor. I'm a superstar, don't you know my fault? Mimi bombe, usini ombe, tuku ombe. Na ma rapa boko bovo bovo, usini kombe. Msini kombe, msini kombe. Yeah, my slave, winning miso danga, msini gombe, gombe. Ukishindo kutunza familia, ukiludi utakuta, nobody's home. Na wanaoyuza tamuzia nani, na pengine utakuta, nobody's on. Sasa kwa wale wanaitaka vita, tutapigania wapi? No fighting zone. Kwenye crew yangu wona mweza nani? Summon, convoy, nobody know. We out here, yeah. Rooftop, PNT, baby. Kapo, Toyo, yeah, yeah. Petty money Rasta. Oh my, SMG. You already know it's Pimp.